never been ever so in love. Wanna be all up and the above. Wanna love, wanna do the love. Tusiwapiche kusema marafiki. Moyo wangu unadoa wenda jiki. Kungu we mziki. Sikufati wewe sababu ya kiki. Tusiwapiche kusema marafiki.